Oh, oh, no, no, no. Ooh.
Rapper on the beat.
Better yet. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah. Battle on ish. I call now with bitch. Nipple flesh. No stress.
No stress.
Listen, I'm a nyumba, I'm a gari. Watoto zuri. Yeah, yeah. Even leave you me. Even if leave you me, na yishi namna ye. Oh no, no. Bongo mbele,
bongo mbele,
bongo mbele,
bongo mbele,
bongo mbele,
bongo mbele.
Bile vitu nafanya uweze shindana na mimi. Bile vitu nafanya uweze shindana na mimi. Bongo mbele,
bongo mbele.
I
am. He bongo mbele is a verse zeta fire. Zangu brand new. Wow, washa expire. Wakinona wana guaya. Viatu vina opwaya. Nyinyi mission town. Na slogans aku hustle. Randy, dollar, pound. Goddamn. Tuna daka kwanja za mkato. Goddamn. Daima inakuferi, mbuzi kalamba leri. Jifanye weta peri. Bata nere mbuzi nusu kipenda bambia. Kamata toto pige wakisema na bambia. Nige nshavamia, na bang bang, na bang bang kiaramia. Na hang hang, na hang hang dalamia.
Bongo mbele,
bongo mbele, yeah,
yeah. Bongo mbele,
bongo mbele, yeah, yeah.
Bitu nafanya uweza shindana na mimi. Bile bitu nafanya uweza shindana na mimi. Bongo mbele,
bongo mbele,
bongo mbele, bongo mbele,
bongo mbele.
Bile bitu nafanya uweza shindana na mimi. Bile bitu nafanya uweza shindana na
mimi.
Records.